iwde bamako yottaade motti segu e tatteji leydi fuf rewɓe ɓe dulla fi darande mabɓe mawde nde ɓe hani huncande hoore e ley tottugol jaam e gondal hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi. Gomi joona fama sanne to Tumbututu wonande kafu ardiɓe ɓe kinnike immadaraji kewɗi ɗi fana muɗum yo huncande hoore jaam e dewol dumide keɗɗana Fadimata Tandina hoorejo kafu Tumbutu. Aissata Coulibaly wibno golleji fedde rewɓe ardiɓe to Motti toon o holti wiide mo hewni sanne golleji ɗi gaɗi fedde mabɓe ley laamu Motti banggal hewtagol jaam e dewral teɗlaji yogaji etawde fuf. Ɗon wattu goto o kawrtal tatoɓal yontere humaninde ɗewral hakkude ɓiɓɓe leydi ndi ngal hikka yo dow sisle dental e gotumaku leydi ndi e ley wattangol hakkillo keɓɓe torraji bonandaji ndiyam ele nokkuji AS e wi ardiɓe leydi ndi fanda muɗum yo sembinde gondal hakkude ɓiɓɓe leydi ndi. Miijongo hoorejo fedde kafo yetti sanne ka noon Gundo Sissoko dardi laamiɓeɓe ɓeyda rentinde rewɓeɓe e golleji ngal ɗo kawrtal sénar. Ɓeɗo rewɓe fuf ne taƴore wiide debbo hani haybude sanne hewtagol jaam e dewral hakkude yimɓe ɓe cakkiti wiide sembingol hewtagol jaam naɓɓili e tinnare debbo.